Young tune on the track.
Pendi soika hukuma nokundi tatanjani nokuba dia kwanda mkelana. Pendi soika,
I'm here to stay. Andy and I.
Ngicinga fansi baphansi chance ndisezoba lapha ndide nambe luqaqaqa noba kuthwani liyaqhakazela mixasa ndimele ilale inkosi kwabathe bangixhasa noba kunjani soze ndivume uphela amandla apho nisuka khona kekho khe wazofika apha futhi ndiyayazi njani into kuma phakathi mlilo lidangatyo ngenocinywa nangamanzi esaso siphiwo qha sihamba nobizo ngamagama ndizobela abantu umfanekiso benza bakholelwe bamelane nentshutshiso ndizazi ndingumoni kodwa uzungandilahla ithixo apho ndisuka khona ngoku sendifana nesixo zinye itshephe ndikhule nazo zitsiba amacingo xhila into zabantu zitshaya itufa ikho inqiqo ngenxa yongabikho kwemali kutshabalala iziphiwo
bendisoyika hukuma nokundithatha njani nokuba ndiya kwandamkelana. Bendisoyika,
I'm here to stay. Andy and I. Hlalo yanza mazi wakha kandiphelelisi. I'm here to stay. Andy and I.
Ndiyarepha noba ndingarephi ngobucwebe ndivumeleni ndinike ukutya kwendlebe ndivumeleni kwenzela indlala ndigwebe sizoba lapha ndiyoze ndinyuse le ndebe ndinoyinqwela ikoloni yonke mayikhwele kufika ilixa loba lo mfula siwele hayi asoze ndinikezele mlenzo limele ibali lam xa ithuba lindivelele ndizovulela abantu bam.
Ungazuphinde undithathe kancinci, ungazuphinde undijongele phantsi. Bendisoyika hukuma nokundithatha njani nokuba ndiya kwandamkelana. Bendisoyika,
I'm here to stay, Andy and I.